Agadez waa magaalo saxare ah oo ku taalla dalka Niger. Waa magaalo muddo dheer xarun u ahayd muhaajiriinta Afrika ee u boqolaya dhinaca Liibiya iyo Algeria. Hadafkooda u dambeeyayna uu yahay inay gaaraan Yurub. Laakiin sanadkii 2015-kii, xilligii qalalaasaha muhaajiriinta oo halka ugu sarreysa marayay, midowga Yurub waxay heshiis la galeen xukuumadda Niger. Ujeeddadiisuna waxay ahayd inay wax ka qabato muhaajiriinta. Heshiiskaasi oo Niigeerna siinayay in ka badan $1 bilyan oo deeq ah. Caaliye Faqri waa khabiir arrimaha siyaasadda muhaajiriinta ee Yurub iyo Afrika, waxaana ay ka tirsan tahay golaha xiriirka dibadda ee Jarmalka. Waxay ka hadashay nuxurka heshiiskaasi waxa uu ahaa.
To build its border capacity and to draft this new law that would criminalize irregular migration and
waxay tiri waxa uu ahaa inay dhistaan awooddooda xadka sharci dejinna meel mariyaan. Sharci dejintaasi oo dembi ka dhigaysa muhaajirnimada aan sharciga ahayn iyo kuwa fududaynaya oo ah mukhalisiinta. Sharcigaasi waxa uu keenay in 876 qof oo ah dadka looga shakisan yahay mukhalisiinta muhaajiriinta sharciga lala tiigsado, sida uu sheegay midooda Yurub. Laakiin bishii Julaay ee sanadkan, militariga Niger waxay afgembi xukunka kaga tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi Maxamed Bazoum. Hogaamiyaha militariga ee xukunka qabsaday General Cabdiraxmaan Tijiani ayaa bishii November ku dhawaaqay in dowladdu ay baabi'inayso sharcigaasi iyo in dhammaan xukunadii loo cuskaday sharcigaasi waxba kama jiraan laga soo qaadayo. Kooxda militarigu ma aysan bixinin sababta ka dambaysa inay tallaabadaasi qaadaan. Midowga Yurub waxay haatan ka walaacsan yihiin inay muhaajiriin cusub soo qulqulaan. Madaxa arrimaha gudaha ee midowga Yurub waa Ylva Johansson. Waxay usbuucii hore wariyaasha kula hadashay magaalada Brussels.
There is a huge risk that this will cause a new deaths in the desert. That's the most concerning thing, but that will also probably mean more people coming to Libya.
Waxay tiri waxa jirta halis weyn inay tani keeni doonto dhimasho kale oo ka dhacda lama deegaanka. Taasi ayaa ah walaaca ugu weyn. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay, ayay tiri, inay dad badan u soo boqolaan dhinaca Liibiya, kadibna laga yaabo inay isku dayaan inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka ayna soo beegsadaan midowga Yurub. Dadka dhaliilaya sharcigaasi waxay qabaan in sharciga laftiisu uu ku qasbayay muhaajiriinta inay ka leexdaan jidadka ay mari jireen oo ay beegsadaan wadooyin ka halis badan oo saxaraha dhex mara. Warbaahinta gudaha ee Niger waxay soo tabinaysaa in magaalada Agadez laga soo dhaweeyay baabi'inta sharcigaasi oo dadka mukhalasiinta ay qorsheynayaan inay dib u bilaabaan hawlahooda safrinta muhaajiriinta. Dadka wax falanqeeya waxay sheegeen in hirgelinta sharcigaasi ay hagardaamo ku noqotay dhaqaalaha dadka deegaanka. Caaliye Faqri mar kale.
A number of people simply went out of a job in the region. So smugglers, of course, people who were facilitating the travel and the journey of migrants, but also a bunch of people who benefited directly or indirectly from the presence of migrants. So these are people who were preparing for
waxay tiri dad door ayay shaqalahan ku dhacday gobolka. Dabcan waxaa ka mid ah dadka mukhalasiinta ah, dadka fududeynaya safarada muhaajiriinta. Sidoo kale waxaa jira, ayay tiri, dad kale oo si toos ah iyo si aan toos ahaynba uga faa'iideeya muhaajiriinta joogitaankooda. Waxaa ka mid ah dadka cuntada diyaariya, kuwa iibiya, kuwa leh goobaha la seexdo, iyo adeegyada kale ee ay doonayaan muhaajiriintu. Ka hor intii aan sharcigan la hirgelin, ciidamada Niger ayaa kolonyada muhaajiriinta ah ee maraya saxaraha galbin jiray, waxayna qaybtooda ka dalban jireen macaashka, ayay tiri Faqri oo ka tirsan golaha arrimaha dibadda ee Jarmalka. Waxayna iyadoo sii hadlaysa intaasi ku dartay,
there might be an objective to return to the pre-2015 situation where migrant smuggling created revenues.
Waa suurtagal, ayay tiri, inay ujeedadu tahay in lagu noqdo xaaladii ka horreysay 2015-ka, xilligaas oo safrinta dadka muhaajiriintu ay dakhli u abuuri jirtay militariga iyo dowladda waddankaasi.